Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriweho nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu gihe abatuye umujyi wa Kigali mu Rwanda bakomeje kwegerwa bapimwa COVID-19, abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze.
Hari igihe urwara inkorora, ibicurane cyangwa n'amanji, ukaba watekereza uti si ubu ngubu nta korona yaba irimo, guhora kutabasha kwipimisha.
Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ahandi umunyarwanda Moise Mugisha ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero 234 mu mikino Olympique ya Tokyo kubera impanuka. Izi nkuru n'izindi ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe abatuye umujyi wa Kigali mu Rwanda bakomeje kwegerwa bapimwa COVID-19, abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyongeye gupima COVID-19 mu buryo bwa rusange muri Kigali abaturage basangwa mu tugari twabo. Igikorwa cyatangiye kuri uyu wa gatanu kikaza kurangira kuri uyu wa gatandatu. Nubwo biruko ariko abaturage batuye mu duce tutashyizwe muri guma mu rugo nabo basaba abashinzwe ubuvuzi mu Rwanda kubegereza ibikoresho ndetse n'abaganga babapima COVID-19 babasanze mu tugari twabo, kuko aho basabwa kujya kwipimishiriza bibasaba gukora ingendo ndende. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Hari igihe urwara inkorora, ibicurane cyangwa n'amanji ukagira ngo urwaye COVID kandi atari urwara uburwayi busanzwe, ukabona nk'urwo rwose rurwaye indwara imwe, ukaba watekereza uti si ubu ngubu nta korona yaba irimo, guhora kutabasha kwipimisha. Umuntu ahera mu gihirahiro nyine cyo mu rugo, ariko nyine ukumva ari aho wakwipimisha. Nk'abaturage batuye muri kano gace twakwifuza ko byaza hafi yacu, noneho rero izo serivisi tukora tuzikorerwa hafi.
Kwipimisha gusa ejo hari mesaje twari twabonye itubwira ko ibipimo bisa naho biri kugenderwa bikeya, ko ngo umuntu ushobora kuba yikekwa ko ushobora kuba afite ibimenyetso bya COVID ashobora kwishyira mu kato akajya mu cyumba cye, noneho mu gihe yumva ko arushaho kugenda aremba noneho akabona kujya kwa muganga.
Kubera nyine numvise ko ifata umuntu akagira umuriro agakorora no guhumeka nabi, muri ibyo bimenyetso nkaba nyine narafashwe n'izo giripe. Tukeneye nyine abaganga baza kudufasha gupimira COVID.
Abafite amavuriro yegereye abaturage azwi nka poste de sante wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikana asaba leta y'u Rwanda kubaha uburyo bapima indwara zose kuko bakira abarwayi benshi. Uwera Marceline ayobora poste de sante ya Kabeza mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera.
Gusa twakiriye abarwayi benshi ariko bafite inkorora nyinshi, imiriro, ibicurane, ku buryo natekerezaga ko ari na COVID nkajya mpamagara ngo batuzanire n'ibipimo, wenda tujye dupima no kuri poste de sante bikanga ngo kubera kwipima ari bikeya bakatubwira ngo tujye tubohereza ku kigo nderabuzima. Kuko kumubwira ngo hita uva hano gira Ririma kwipimisha ahita yumva ari kure, avuga ati yumviye hano kwivuza ndongere intege ngi Ririma, ariko twabaye tubifite twakabaye tumupimye, ahubwo wenda tugatanga raporo tuti uyu munsi twabonye abarwayi aba nabi.
Uyu muforomo asanga inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ko byabafasha bahawe ibikoresho bipima COVID-19 mu gihe muri iki gihe indwara irushaho kwiyongera umunsi ku munsi.
Icyifuzo ngiye mfite muri iki gihe cya COVID kubera ko abarwayi benshi batugana, nifuza ko mu maposite de sante bashyiramo ibikoresho byo gupima COVID bakaduhugura, hanyuma umuntu tubonye ashobora kuba yifite tukamupima. Centre de sante iri kure cyane, nko kuva hano kuri moto ujyana na amafaranga igihumbi ikindi cyifuzo mfite nuko mu nkunga zigenda ziboneka twahabwa inkunga nk'udupfukamunwa nko kubona amazi yo gukarabya abarwayi buri munsi ni ibintu byiyongeye kugira isabune yo gukaraba buri munsi kugura udupfukamunwa kwambaraga kenshi
usibye ibikorwa byihariye byo gupima COVID-19 bijya bikorwa na Minisiteri y'ubuzima abaturage babasanze ku misozi yabo ubundi Minisiteri itangaza ko umuntu ufite ibimenyetso akaba yakika ko afite COVID-19 ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye akaba yabasha kwipimisha ibyo usanga bamwe bagaragaza ko hababera kuri kugeza mu Rwanda abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 956,863 nibo bamaze gupima COVID-19 kuva yakwaduka mu Rwanda muri aba hagaragayemo abagera ku 632,328 bayisanganywe barimo abagera ku 44,439 bamaze gukira n'ibihumbi 16,871 bakirwaye mu gihe abagera kuri 17,18 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rikomeje gutanga amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziva mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Congo, hari impunzi zivuga ko zihangayikishijwe n'uko zitari guhabwa ayo mafaranga bitewe n'uko zibuze ku rutonde PAM yasohoye rw'abagomba kuyahabwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu gihe ari ibyishimo byinshi kuri zimwe mu mpunzi zo muri inkambi ya Rusenda zirwabwa ubufasha bw'amafaranga y'amezi atatu yo kugura ibiribwa n'ishyirahamwe rya PAM, hari izindi mpunzi zitewe agahinda n'uko nta gifasha ntacyo bitwaye. Esperance ni impunzi yo muri village ya 18 twamusanze yicaye hanze y'abandi bari gufatira amafaranga kuri Centre Jeune yarimo arira bitewe n'uko yibuze ku rutonde rwa PAM.
Kuzina janje ntacyo ngenda kwita kuyaga biri kuzina ntacyo ngenda kuyaga tatu kuzina ntacyo ngo banyandikira ubufu none je napokere ya wari kuzina janje cyagiye cyo nge kuba mu magogo abantu munani nzobari kina kuno nje kwa nzoba iyi fomo ukwezi kwa gatatu napokere kuri fomo yanje shaje none je nzoshamba ho gutu nibambwiye ati amadaya wabara yapokeye wara nibambwiye gute bambwiye ngo ningende ngo nzopokera ubufu nje nazaba yuko bondorera neti zina ndabakono rironga none je nzoshamba tubayona binone n'ubu mbuti byo ndabarisha njoshamba oguta abantu munani bose nzobagaburira gute.
Nzeyimana Janine ni umubyeyi ufite abana barindwi we twahuye na wasohotse mu cyumba cy'isomero yikoreye amaboko.
Jewe nagiye ninjiye ndashaka ku mashine ya mbere nshyitseyo bararondera barabura nca navuga ati ko ngiye ku mashini imwe reka njyere ku ya kabiri hose ndazimara njya ku mashini zitatu ngiyeyo barambwira ngo genda kwa gisipurize ndagendayo naho bararondera no kwagaburiye Johanser hose yarondeye bose barambwira ngo nintahe muhira ngo nta zina ririmo usace ku rusasuma rusasuma nayiciyeko neza nduwe mu ya mbere nta n'umunsi narimwe bwa buri zina nta n'ikintu ari bwabure ribaye irya mbere abana sindoho icyo ndabagaburira nari kina gicari fisi nari ya madeni mesi non ingwani fisi nubumutu na ntutunu ya kubera na wana kwabeza vaha sonze rafu.
Zimwe muri izi mpunzi zibuze ku rutonde rwa PAM zivuga yuko zaguze zikira nayo zimira bitewe n'amadeni zari zifite.
Ngiye kubaho nyine ndi mayibo bonone nzotungwa nika abana 10 nzobatungisha iki nzobaho ndi nka mayibo bonyene mwibaraba kandi nkaho bakobwa nabo nyene nibabura kudaca bifata nabi kuko duciye tubaho nabi ho nyene twari dufise amadeni badufashe ngo tubarihe urumva nk'ubu ni ngorane n'ubu muhira baguma batuzigiriza kugira ngo turi ayo madeni yabo twafashe nk'ayo mezi aheze atatu yose tudapokera
tugiye kubaho nabi tugiye gusoroma isamba abembe baratwirukana cyangwa ugasanga ntiumubonye agaca kuva kuri umugore wadugiye ruguru n'ubundi ngo ngabo baranje bane ngo bo mu ishyamba twebwe ngaha nta mahoro dufite tuzicwa n'inzara kandi aribo baturya aho boduhe haki yacu nibo bayitwaraga kuko ntawo buri zina kandi yahora pokera nginomero ntayo kandi nomero yari iha.
Bamwe mu bakozi ba banki ya TMB ishyirahamwe rya PAM riri kwifashisha mu gutanga amafaranga kuri izi mpunzi z'abarundi babwiye Ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu hari abatibona ku rutonde iyo nibaruro iheruka gukorwa mu nkambi mu kwezi kwa gatatu kuri mwaka w'2021. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugisha abayobozi ba PAM ngo badusobanurire nimba iyo ariyo mpamvu nyamukuru cyangwa nimba hari ikindi kibazo. Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda Didier Numbi wa Numbi yavuze yuko iki kibazo bakigeje ku buyobozi bukuru bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bategereje igisubizo. Gusa yasiguye yuko hari ufu bateganya gutanga kuri izi mpunzi zibuze kuri liste y'abari guhabwa amafaranga muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi zirenga 30. Si ubwa mbere iki kibazo cy'uko ari impunzi zibura ku rutonde kigaragara. Mu myaka yashize naho iki kibazo cyakunze kugaragara, ariko kikarangira ari uko bahaye izi mpunzi zibuze ku rutonde ubupfu. Vedatse Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivuye.
Umunyarwanda Moise Mugisha ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero 234 mu mikino Olympique ya Tokyo kubera impanuka. Ni irushanwa ryegukanywe n'Umunya-Equateur Richard Carapaz, akurikirwa na Tadej Pogacar wo muri Slovenia uherutse gutsinda Tour de France. Ku mwanya wa gatatu hari Umubiligi Wout van Aert, uyu akaba ari nawe watsinze umudari wa zahabu mu mikino Olympique y'Rio muri Brazil. Iri siganwa ry'amagare ryatangiriye mu busitani bwa Musashi Nonomori risoreza Ifuji. Ryatangiye ririmo abasiganwa 128 baturuka mu bihugu 57. Haje kurangiza abakinnyi 85 gusa. Ku murongo wa telefoni kuva Ifuji mu gihugu cy'Ubuyapani ndi kumwe na Moise Mugisha. Moise, tangira utubwira uko wavuye muri rushanwa.
Icyaje kuba kugira ntangize iryo siganwa, naje kugaruka inyuma ku modoka njye kureba amazi. Mu gihe nshometse imodoka y'abakomiseri, niba hari ikintu yikanze sinamenya, nagiye kwambona yafunze imodoka, niyo yibagize yuko nyicometse inyuma ntegereje imodoka yanjye mpate panaje y'amazi. Akimara kuyifunga nahise nyikunga, kandi babizi igare riba ryirukanka cyane. Hari icyuma rifite inyuma ku modoka cyahise kimbaga ku mutwe, cyageze naho mpita njya mu bitaro barahadoda. Niyo mpamvu nahise mva mu isiganwa gutyo. Gusa nari ngifite imbaraga, twari tugeze 140 haba kilometero ndumva bitarenze 90 kugira ngo isiganwa rirangire.
Bivuze ko wari umaze gukora ibirometero byinshi cyane, byagaragaraga ko wari hafi na bimwe mu bihangange ku isi. Kugeza ugeze kuri ibyo birometero hafi 140, wabonaga ibintu bigenda gute? Wabonaga amahirwe ufite angana ate?
Muri njye nari mfite icyizere ko namaze kugera muri birometero, ntangira gukora izindi mibare ntavuga ati abakomeye bose ndi gutangira kubona uko bahagaze. Ndabarantwara mpaka kugera mu birometero bya nyuma, ningera nkimeze neza ngifite imbaraga nabasha kuba nagerageza kubigenda ngo njye gutsinda ndebe ko binshobokera. Bitanshobokera nanone nkagenda nkajya gushaka umwanya mwiza na none ushimishije.
Gerageza utubwire mu bijyanye na tekinike zo gusiganwa. Hari bamwe nabonaga bahaye intera kiriya kivunge wowe warurimo, nibaza ko ari abantu hafi 7 batangiye basiga abandi cyane, hanyuma kiriya kivunge nacyo nyuma irushanwa riri hafi kurangira ubona ko nacyo gihagurutse gishizemo umuvuduko. Ibyo bivuze iki?
Baraba bari imbere basize igikondi cy'abantu benshi, nabo bagiye gushaka amanota yo mu muhanda. Hari aba sprinter ndetse n'abazamutsi, kamwe mukabona yuko niyo umukino ugiye kurangira bahita babafata. Ubwo rero amatekinike abamo barabareka bakagenda bajya gushaka ayo manota. Igihe cya kurusi iyo kirimbanyije kiri hafi kurangira, niyo mpamvu ubonera peloto ihita ikoresha imbaraga cyane zishoboka zose bagahita afata babandi bagiye gushaka amanota. Kuko bakoze ireri gatoya basanga babandi bagiye gushaka amanota n'ubundi bagonze umurongo.
Hanyuma Moise, nk'uko nari mbivuze mu kanya, nakubonaga utwara igare uri kumwe n'ibihangange birimo Umunya-Slovenia Tadej Pogacar uherutse gutsinda Tour de France, ibihanganye Wout van Aert watsinze umudari wa zahabu mu mikino Olympique y'Rio muri Brazil. Kuba wari kumwe nabo bakinnyi hafi na hafi, kuri wowe nk'umukinnyi ukigerageza kubigira iby'umwuga, wumvaga bimeze gute?
Numvaga ari ibintu bikomeye kandi ari n'iby'agaciro kumva ko ndi gukinana n'umukinnyi uvuye gutwara Tour de France ndetse n'abandi bose bari kumwe. Kumva ko ari experience ikomeye kandi nkwiye kubigiraho, nanjye nkazagenda mu minsi iri imbere nkagenda kuba nayitoza kugira ngo nanjye ndebe ko mu myaka 2-3 iri imbere naba ngeze kuri level nk'iyabo, nkabasha kuba nanjye natwara amasiganwa akomeye agiye atandukanye.
twavugaga kubijyanye na technique yo gutwara no gusiganwa. Ikigaragara nuko iyo urimo gukina uri wenyine, cyane cyane ko ari wenyine waruhagarariye u Rwanda, hari ibihugu bimwe na bimwe byari bifitemo abakinnyi batanu n'abandi bari hasi ya batanu, ukabona ko bagerageza gufashanya. Iyo umwe basa nkaho ari we baha amahirwe, bamureka gakomeza gutwara, abandi bakagerageza kumushakira amazi no kumushakira za barafu. Ingorane ziri mu gukina uri wenyine ntizihe Moyize.
Umvuze rwawe rw'abakinnyi batanu barimo, havamo umwe akabitangira akemera agakora, abandi bakamuzanira amazi. Ariko njyewe kuko ndi umwe, urumva umwe agomba kwimenya akamenya uko akwiye gufollowa ingo wa mukino kugira abashe kuba yawurangiza.
Mu gusoza Moyize Mugisha, iryo siganwa abantu benshi bavuze ko riri mu masiganwa akomeye cyane, cyane cyane ukurikije imisozi mwuriraga, ukurikije andi masiganwa wagiye ujyamo wowe waribonye ute?
Ni isiganwa rikomeye cyane mu marushanwa yose nagiye, muri shampiyona y'isi nayigiyemo, ya Afurika nayigiyemo, African Game nayigiyemo, ariko iri ni irushanwa riri kuri revi ihambaye, kuko najya gutangira kwaryo ndebamo hagati yaryo n'ibirometero bya nyuma bagiye kujyamo uburyo rigenda. Isiganwa rigaragara yuko rikomeye, nawe reba abakinnyi bose ntuvuye muri Tour de France wese yaje kurikina, kandi abizi nta minsi ibiri itatu iciyeho basoje Tour de France ngo bose babe bafata ikiruhuko, bose bahise bamanuka, bose baza. Isiganwa rikomeye cyane, bishobora kuba rinarenze Tour de France nubwo ari iry'umunsi umwe.
Moyize Mugisha, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika, kandi tukwifuriza amahirwe mu yandi marushanwa uteganya kuzajyamo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ese kuki bamwe mu bari n'abategarugori bakitinya kandi bashoboye? Iki kibazo mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yakibajije umwe mu bategarugori bafashe ya mbere bagira ubutwari bwo guhagurutsa abandi mu rugamba rwatangiwe n'urugaga rw'abagore n'abakobwa ruharaniya demokrasi n'amahoro binyuze mu nzira y'amahoro. Madame Perpetue Muramutse ayoboye ishami ry'urwo rugaga muri Canada. Mbere yo gusubiza iki kibazo arabanza abibwire.
Nkunze gukora mu bikorwa cyane cyane bikorera Rwanda, ni ukuvuga ngo yaba amashyirahamwe, yaba ingaga z'abari n'abategarugori, cyangwa se izindi ariko zigamije nko gutsura amajyambere cyangwa guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kuva kera mbese uwo ni umuganda niyumvamo cyane. Impamvu navugana ko ngo wenda ngo abategarugori n'abari gukimutsa batumvikana cyane, ni uko ari umuco wari waratojwe mu Kinyarwanda. Umuco w'Ikinyarwanda watoje abari n'abategarugori ibyo bita ngo kwicisha bugufi, ariko mu by'ukuri kuri iki gihe rwose ibyo bikaba bitari ibintu bigikora, kuko bibuza umuntu kwiyerekana mu buryo ashoboye kandi ashoboye gukorera sosiyete atuyemo abamo, bikamubuza kuba yakora ibyo yumva ashoboye, bityo bikagabanyiriza ingufu mbese sosiyete yose. Ni ngombwa rero ko umwari n'umutegarugori nawe avuga ati nanjye mfite ubushobozi bwo gutekereza cyangwa se ubushobozi bwo gukora. Ni ukuvuga ko nanjye muri iki kinyejana turimo ubwenge bwanjye, ubushobozi bwanjye burakenewe kandi bufite akamaro. Noneho akishyiramo iby'uko nyine ubushobozi bwe, ibitekerezo bye bifite akamaro, bifitiye abantu benshi akamaro, noneho bityo bikamuha ingufu zo gushobora nawe gutanga umuganda.
Madame Muramutse, uravuga uti biri mu muco wa Kinyarwanda, none se ubu icyakorwa ni iki? Baravuga bati umuco urakura uko ibihe bigenda bisimburana. Wumva ku giti cyawe nk'umuntu umaze igihe akorana n'abari n'abategarugori mu bikorwa bitandukanye, wumva hakorwa iki kugira ngo abakobwa, abagore barusheho gutinyuka, bigirire icyizere, bagire uruhare mu bikorwa bitandukanye?
Icyakorwa ni uko bahabwa umwanya ugaragara kandi umwanya ubaha agaciro. Ubaha agaciro ni ukuvuga ngo ubaha ubushobozi bwo kuvuga koko ibintu bifite akamaro, kuko niba abategarugori bahawe imyanya bakajya mu myanya ariko ari ukugira ngo bavuge ibitabaha agaciro cyangwa baceceke bamere nk'amashusho, icyo gihe nyine urumva ntabwo bihesha ishema umutegarugori ubareba. Uwo mutegarugori ubareba rero nawe ntabwo azagira ubwo butwari ukuvuga ati reka ngaragare reka mvuge icyo ntekereza kandi gifitiye akamaro Rwanda ni nayo mpamvu nk'ama radio nk'amwe nyine ibitangazamakuru bishobora gukora rwose kugira navuga ingingo ikomeye cyane kuri iyo mitekerereze ku buryo byabiha nyine ijambo abategarugori bafite ibyo bavuga cyangwa bafite ibyo bakora bakabyamamaza ntibigombera kuba politike cyangwa se ngo bibe ibyo ari byo byose mbese ikipfa kuba ari igikorwa cyiza gikorera rubanda icyo gihe amaradiyo n'ibitangazamakuru byajya bibafasha kugaragaza no kugaragara neza muri rubanda iyo rero umuntu abonye ishema ishema ariko ndavuga ishema byiza by'agaciro atari ugushimwa gusa ari uguhabwa ishema n'ibyo akora icyo gihe bimutera nyine icyo bita akanyabugabo noneho agakomeza
nge mu murimo mukorana n'abari n'abategarugori mu ihuriro ryanyu riharanira amahoro na demokarasi mwagiye mubona abantu batandukanye bakoze ibikorwa bitandukanye bituma nyine bibahesha agaciro bakabera n'abandi urugero mu buryo butandukanye hari ibihembo mugenera abo mwabonye ko bahize abandi muri iki gihe hari ibihembo muherutse gutanga byahawe bande mwatubwira muri make
yego urakoze kuba iki kibazo ndetse hamwe n'ishyirahamwe rimaze imyaka ubungubu rwose rigiye kumara imyaka 12 kuko twaritangiye navuga mbese 13 kuko twaritangiye nko mu 2008 buhoro buhoro noneho rikazaza kwemerwa mu 2009 ubwo rero iryo shyirahamwe ryo koko rifite inshingano ryihaye ni uguharanira amahoro na demokarasi bishaka kuvuga ko ibikorwa byarwo ari ukushishikariza abantu kumva ko demokarasi n'amahoro bifite agaciro gakomeye ku mibereho myiza ntabwo ari ukuvuga ngo demokarasi n'amahoro ngo ni politiki gusa demokarasi n'amahoro bifite ingaruka ku buzima bwacu twese kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru niyo mpamvu twebwe dushaka gushishikariza abantu bose ariko igishyirahamwe rikaba ryashyizweho n'abategarugori n'abarigize akaba bose ari abari cyangwa abategarugori ariko tugashishikariza rwanda rwose kuko ntabwo abategarugori cyangwa ari bonyine bakora nyine ayo mahoro na demokarasi ubwo rero twebwe nk'iryo shyirahamwe twiyemeje noneho kujya duha igihembo kikaba ariko igihembo cy'ishimwe igihembo cy'ishema ni ukuvuga nta kiguzi ni ukuvuga ahubwo ni igihembo gikomeye kuko nyine ni ishimwe rikurikiza ibikorwa by'agahebuzo uwo turihaye aba yarakoze aba yaramaze kwerekana ko nawe ashishikajwe n'iryo haranira ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwa demokarasi bw'imibereho myiza bw'amahoro byose bigakorwa nta kintu kimenya amaraso bigomba kuba nyine icyo bavuga mu gifaransa no violence ni ukuvuga ngo nta guhungabanya ikiremwamuntu abo rero akaba tubaha iryo shimwe rimwe mu mwaka ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu tubihuza n'umunsi mukuru wahariwe abari n'abategarugori ku isi yose ubwo rero akaba ariho dutanga icyo gihembo dukurikije abo twabwiwe ni ukuvuga ngo dushyiraho gusaba kandidature abafite abo bamamaza bakabatubwira bakatwereka n'ibikorwa bakoze noneho tugashyiraho inteko yo kurobanura kuko akenshi batugezaho abantu benshi ariko nanone ntitwashobora guha igihembo hose noneho tugakora irobanura ubwo rero uyu mwaka nkugereranyirije uyu mwaka wabaye w'agahebuzo yari n'ingaruka mwaka y'imyaka 10 tutanze icyo gikombe agahebuzo nshaka kuvuga ni uko babaye abategarugori gusutanzwe aho harimo n'abagabo
nari ngiye kukubaza nti iyo nteko igizwe n'abande yaba igizwe n'abategarugori gusa bari muri iryo huriro cyangwa se hari n'abagabo bazamo Nese ntihabamo nko kubogama mukabogamira kuba tegarugori cyangwa bari nubwo utubwira ko abahabwa igihembo cy'akarusho cy'abantu bahize abandi gihabwa buri wese mukurikije uwo mwahawe cyangwa abo mwabonye mwabwiwe ko bakoze ibikorwa by'indashyikirwa iyo nteko igizwe n'abandi muri makeye
iyo nteko igizwe n'abategarugori bahagarariye nyine amashami y'urwo rugaga ruharanira demokarasi n'amahoro amashami ari mu bihugu bine Canada, France, Ubufaransa, Ububiligi, Holland ariko harimo n'abandi bategarugori batari batari muri uwo muryango basanzwe bazwiho ibikorwa bikomeye turavuga Marino Jibiroa n'urugero niwe urimo w'umutegarugori utari mu ishyirahamwe ubwo rero hakaba harimo n'umugabo w'ikirangirire witwa Yuan Karero uwo mugabo w'ikirangirire n'umugabo rwose wakoze ibitangaza bigendera mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu avanyeho za dictature nko muri za Argentine n'ahandi henshi akaba mbese afite imyitwarire ikurikiza amatwara ya Gandhi mujya mwumva isi yose wayikirangirire ubwo rero uwo mugabo akaba nawe ari hamwe natwe adufasha no kunonosora no kureba koko ko izo bikorwa bikurikiza mbese ubwo buryo tubibona bwa no violence donc adufasha kureba koko ko uwo muntu agiye muri urwo rwego rwa no violence ni ukuvuga ngo ruharanire uburenganzira bw'umuntu ariko bw'umuntu
akoresheje
intwaro akoresheje intwaro ubwo rero ntabwo oya ahubwo ntabwo nta nubwo bategarugori aribo benshi bakibonye abakibonye benshi ni abagabo ababonye abahagiye ko mugihe kuko abagabo akenshi nyine nk'uko wanabitangiye ubibaza akenshi abagabo nibo bigaragaje mu bikorwa kuko bikomeye cyane bihambaye abanditse ibitabo harimo benshi b'abagabo cyane cyane ku kibazo cya hariya muri kariya karere k'iwacu ka Burundi Rwanda Congo kuko nako karere
twibandamo
rero abenshi ni abagabo kuko bagiye bakora ibitabo banabizize kubera ko bavuga akabazi turavuga ukuri ariko uko kuri batari kwa kuri abantu bashaka ko kuvugwa kubera rero kuvuga ukuri kunyuranyije nuko abafite ubutegetsi bafite ingufu kuri iyi si bashaka kubivuga icyo gihe kenshi urabizira ubwo rero muri abo ngabo rwose nibo benshi babonye abantu bagiye kuri site yacu ni ukuvuga umuntu rwose yanditse muri Google akandika ati Réseau international des femmes pour la démocratie la paix mu gifaransa arizo ntabwo navuga mu kinyarwanda kuko site iri mu gifaransa ashobora kubibona bashobora kubona nyine abantu bose bahawe ibihembo ubu bageze kuri 2028 abagabo rero akaba aribo benshi kuko twebwe tuvuga ko ntawakora isi irobanuye ntabwo isi ishobora kurobanura abagabo cyangwa abagore ngo igire amahoro badafatanyije ariko nanone twebwe tubikora kuba twariyemeje kuba abategarugori gusa ni ukuvuga nyine ngo tujye mu cya kibazo wabazaga mbere natwe dutange umuganda wacu kandi twerekane ko dushobora kuwutanga ubwo rero uyu mwaka kubw'amahirwe abahatanzweho kuba barakoze bikomeye ni batatu kandi hari harimo n'abanyarwandakazi babiri n'umuyapani
ngarutse kuri cya kibazo twatangiriyeho cy'abari n'abategarugori biheza nagira ngo noneho mu kwanzura mu gusohoza mwe mwagira inama muha abadukurikiye muri uyu mwanya cyane cyane abari n'abategarugori
erega kugira inama abantu ntabwo byatsonse ntabwo nabwira undi wenda ngo yakore iki kuko buri wese agomba gukora ikintu yumva ashoboye icyo cyo gukora nawe ni uko ntawe ugomba kwicara nta na kimwe akora kuko nta na kimwe ukoze ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine ntiwanakwinubira ibiriho kuko ni ukuvuga ngo niba nawe udafashije none se wakwinubira ute ibiriho niba nawe udashobora gutanga umuganda ariko nanone bikumvikana ko umuntu atanga umuganda akurikije icyo ashoboye gukora ni ukuvuga ngo ikirere ni ukuvuga ngo hari abashoboye kuvuga akajya kuri radiyo akavuga ariko icyo nanasaba abantu ni uko twajya tuvuga ibintu byo kubaka kuko ubu byagaragaye ko ibintu byo gusenya ntacyo bitumariye imyaka mirongo itatu kuvuga ibintu byo gusenya ntacyo bizungu kuko abantu bashobora kwirirwa gutyo basenyana ntibigire icyo bigeraho ariko wowe uzanye igikorwa cyangwa igitekerezo cyubaka ukakivuga kabemo harayi twavuga ko ari abategarugori benshi basigaye bavuga kuri ari ya radio menshi icyangwa umwe nuko batanga ibitekerezo bitari byo gusenya abandi ahubwo ari byo kuvuga icyo bo babona cyakorwa nge mbona ibyo rwose bifite akamaro noneho buri wese akazana umuganda we buri wese akazana icyo ashoboye ushoboye gutanga inkunga ushobora kuvuga uti ngewe nzatanga inkunga yo kujya semura n'urugero nzi ururimi uru n'uru ukavuga uti ngewe nzatanga uwo muganda gusa hasigaye ibindi ntibazagira icyo bambaza ibyo rwose ni byiza cyane kuko nyekeza ko abantu bose bagomba kuzuzanya
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho naho kuri mikro mwari kumwe nange Edirwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe